joy part of us. Easy, oh, yum.
Abantu sebashintsha ngayo, oh noma ifuna wena inhliziyo yona ngikunika yona inhliziyo
Oh,